jam ñalli sukaaɓe ceyiiɓe beltanaaɓe hono min mbowiri ni ga faandu haala Mamadou Sama Sekou e ngaɗe e yewtere meɗen wowande onon sukaaɓe jootan Oumar Waygallo Diawando feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli baswala am Sembe Sekou
aywa Waygallo caggal ko wiɗa ngallure buuɗi e booɗi wiyanna waddi ko heewi kay a jarama
noon jaati wori Sembe Sekou inchallah so watti junga e mboso o tan wiya miɗo welti e tawdade ɗo e sukaaɓe kasen Sembe kabaruji ɗi anni wiide hewɓe sukaaɓe jokkolɓe ɓe jalti ɓe gaɗi majjere mabɓe tacci ɗatol hakkunde Bamako Kagné e Kayi caggal muɗen kalan jababuji Bakka Kagné e Def le leydi meɗen ndi garantiminiren birki Sembe Thiandi ɗum wono woteji fema futa
aywa Diawando feere amimi haala sukaaɓe mbiya dow ɗatol Kayi Bamako ngol aljumare ƴaɓɓiɗen nde ɓe gaɗino majjere multere donc ɓeɗanɗami na hono Waygallo
noon wori caggal ko ngol ɗo ɗatol boni sanne so terrain ngaji ɗiɗo darna ton ko sukaaɓe wonɓe ɗo kati fa yettoyo le ngallure kayi nde fu jalti ɓe kati ɓe ka fa talata nde fa gonno dara ton e ɗati ɗi holitamede ministre commune ɗo kabar ɗati le leydi meɗi nde galluje ɗe yeehi yiiduye mabɓe ton nden waɗi soɓe jaɓi faltude hono bargoyi ɓe palli ton e ɗati ɗi soɓe kolliti wiide mobilaji ɗi dogata ton on ɗo wattu fu hoorejo ministre o holliti wiide ngol ɗo ɗatol hakkunde kati e jijini ana hani fuɗɗitede ley yontere warore nde
caggal kabar ɗatol e mbiyandu tiɗala goɗɗo wonto ɗum woni kamɓe sukaaɓe banggal nokku dakore mabɓe nokkuji kewɗi région kayto ɗum min wilana hono Waygallo
non jaati wori ɗum woni koɓe noddirde place ngaji public ɗo sukaaɓe kani wadde yambereji muɗeɓe jogui ɗiɗo tiɗalaji mawɗi ley laamu jeema fa jottoɗa yaɗa ley nokku noddirteɗo ñorodi Sahel kanko hoorejo ministre on Boubou Cissé wakkande mo yettino tonde sukaaɓe kolliti tiɗalaji muɗen o gorri ɗum woni keɗɗen goto wonɓe to ñorodi Sahel dokkoɓe cifi do hen
heedi laamiɓe mali ko weɓɓi sukaaɓe hannden noon jooɗade ley gereŋaji tan se jar atte yo batte wayde golle sabani ɗum ɓene jiiɗi ɗum waydeto suudi sukaaɓe ñooro maggo ngoodu ana wondi e maheede ko ɓuri duuɓi ɗiɗi hikka mbiɗe jiiɗi golleji muɗum timmintine
Diawando feere caggal région Kayi en jahan région Ségou ɗo fedde sukaaɓe kolongo le cercle masila gadi immadaraji banggal bonandaji jam kammuji ɗen ko ɓeɗanɗami Waygallo
noon jaati wori Sembe Sekou hollittindi wiide ɓeɗo sukaaɓe wattu joni ɓe gondi e ɓamde toon pompiji faɓe ƴewto yalla hono ɓe kaani ittirde ndiyam meje dartoɗe toon ɗe fou yimɓele wonɓe toon ɓe kolitini wiide beltikile oɗo golle sanne sabi de le ko ƴaɓɓino ko kammuji ɗi gaɗino toon bonandaji kewɗi
Diawando feere ley neɗɗo yontede immadara ko ɗum gonɗo toon ɓurɗo fof huncenede hoore
noon jaati wori ɗum woni Sembe Sekou hollitinde wiide jababuji Def e Bak ko heewi sukaaɓe fa hannde deeɗi muɗum e anni keewi saabi de paamayno ɗum worri jababuji Def ɗi kay matama keɗɗen yimɓele hewɓe kañe ɓe keɓayɓe fof ko cifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
min jetti Allah min keɓɓi Def o gulleji amen ɗi laata ko fewi mere saabi min jii jawabu o mi weltima sanne
min ele collège André Ferré A1 min kawri e jabuji Def ɗi takkaɗi keñe wattu nde 3h ɗaɓɓinino minutaji capantati
vraiment cette année
so gonga haale hikka kay gasali fewi minen mina ma wuuri kay ɗum biltato weltaki fewi min kay saabi monon debbo pasali
ewi hoorejo ndeɗo jangguinirde monsieur Abou Samake wattu murtereji golle ɗi bonniti jande he jandeji hitande nde
jawabu o santi jaati saabi minen kay mi keeɓi hakki capanɗe jeɗɗi le temedere murtere jangguinoɓe laati sababu laƴƴinde seeɗan heƴoji hikka ɗi
ewi communiqué ministére jande leydi meɗen noon fanda heɓɓe Def noon le temedere fou ana yaafe e capanɗe joyo e ɗiɗon ley leydi man ndi fou
Diawando feere mbiyan keñen woni ko sutura kanko DJ Arafat ngaɗo accent ñande sappo e ɗiɗi lewru août waɗa to Abidjan to milami de a
noon jaati wori Sembe Sekou keñen ɗum woni sutura makko waɗi wakkande waɗanonde yimɓele politique en fa yetto yimoɓe kañe inde andite en e yimɓele hewɓe jiɓɓema fou tama le firude mabɓe ballonde ɓe noddirta Stade Félix o foye bonñe to Abidjan to le majjum ɗum kanko inde andite le leydi Mali ndi noddirteɗo Sidiki Jabate omo wonno toon hollitanwe ɗum woni disque makko moɓe noddirta platine o jaati o hokki yimɓele galle DJ Rafat ɓe
eyi no tuba ko wiyata ni tutno condoléance voilà jonka e mbiyanne jokkitoto mini magga Diawando feere mbiyanna Diawando feere mini mag amen yewtere nde ana fawi dow jande dow dowre e sukaaɓe ɓe
noon jaati worri soɓe ɓami faɓe tiliki jande dow dow wuro nde dewtere koɓe kani winnude ko noddirte mémoire ko hollitan wiyde wattu joni ko heewi ɓeɗo sukaaɓe fa nde jogui ɗiɗo tiɗallaji mawɗi soɓe ɓami faɓe tiliki jande nde hoɗulati sababu muɗum fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Dikko ko fewni en dow hen
Harouna Keita tiliki jande so heeɓi licence il est 2016 nde les facultés de lettres université Bamako ɗo fa ande heɓali taskur makko seeɗa fou ewi makko omo jogi tiidalaji kewdi heedi janginaaɓe makko laatiɓe sababu warnude caɗɗi makko.
Sa suɓima mbiyeteɓe directeur de mémoire neɗɗo goɗɗo ɓe kokkete, min kay nde jahanomi université nde min noon jaati ɗo kay min jahan tan min kinno duɓɓi nayyi jannde, ɗum woni gasi ka wakkati joni o kay terɗe amen mbati feewi oɗo kabaru o.
E wi docteur Ibrahim Traoré noon kanko ɗo janggino les université institut public ɗo Mali ɗo kañu e hoore hokki taƴoral haalaji makko ɗi.
Soni ɓe kawruti kanko jangguinowo o nametta ma emni sallo ɓe gaari ɓe boofi leer mbiyaɗo o, woni ko kamɓe jangguinoɓe kulita sukaɓe lekkuɓe patti noddaɓe feewi kasen, ndenno ɗum woni sababu hewɓe mabɓe ne turri sanne wakkati joni o.
Ɗuɗo wonde noon docteur Traoré sappike laata ko sababu les yogaɓe jangguinoɓe banggal oɗo kabaru.
Ana woodi ɗum sukaɓe ɓe mbawa feewi landinde mémoire mabɓe.
Fewde majjum noon kana ɓeydoroɗa kuyam e wi o jangguinowo,
ndenno yo kamɓe sukaɓe lekkuɓe tinno wadde soboyi e jannde mabɓe. Ɓuri fof oɗo wattu mo ande kese ɗe ne wodi, neɗɗo ana wawi tawde dow bembal ande ɗe ujunaji urnaji dewte pawide dow sisleji kewɗi.
Kabaru mo ana wonda e wattu mo sukaɓe hewɓe tiliɓe jande keɓata golle ley leydi meɗen.
Ousmane Diouka a jowtama sanne, wattu joni e jaara birki Sambe Thialɗi.
Jawandu Fere Oumar waygole mbiyan Mamoutou Touré loliɗo Bavier woni président kesso fédération ballon leydi Mali na hono waygole
non jaati o wotanama alkamisar ƴaɓɓi noonde wattu joni ko heewi e jiɓɓe ballon le leydi meɗen ndi ko litiɗi bel tigui do hen sanne ana jeeli do tiɗallaji koni e fiigol ballon le leydi Mali ndi ko ɗum timma.
Sino amana no ballon Mali yaara yeeso wadde fa jinganoɓe ballon Mali ɓe fu e daraniɓe ɗum fuu du dokkodira jowɗe fa battano ballon Mali o gonɗa. Miɗo yetti kala walluɓe men fawarde e jingamɓe men duuɓi nayyi hikka oɗo kabaru ana
domta.
Boygol jaran jonkay ko wiyete box banggal rewɓeɓe jaati ɓe capanɗe jeegom kilo to jeux africain rabatun leydi Mali ndi Akamsar ƴaɓɓine nde heeɓi ko wiyete médaille d' argent, ɗum woni médaille kalisi na hono waygol
non jaati wori hollitinde wiide sembe seku oɗo suka debbo munodiri Marine Fatoumata Camara kanko woni debbo arandejo le leydi Mali ndi fiya box heɓandiɗo jenari kanko hani huncude desowal Mali ngal Dakar le leydi Sénégal yewtere hande wadde toon le 2020 caggal muɗum ɗo tawete le yambereji kanɗi wadde Tokyo.
A jaraɓa ɗiɗo kabaruji jawondo feere caggal joni o
ɓolitinde wiide sukaɓe min jooti on ɗo mbawɗon tawede le leydi ndi fof e maggal muɗum ka fande fodi jeeya feeɗi no konna andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde mi noddira tous o guerende min gaɗi fa moti suudu Baba ana woodi.